siqale fana benzela amashala fana susumsele fana. Konko konko sanbonani
yebo
sanbonani
yebo
ujalo qo
ah
ujalo qo
ah
yekithi ujalo qo
ah
sekufika umathando disisha madoda amadoda makhulu inceke uyabonga babathanda ukumnanda khola lapho qashola lapho obuma wakho mawa muma wethu intombi yakhe intombi yami intombi yethu so bachazela ngesimo sebengezelo kusasekuse obi mitsubishi imoto engenamabheki imitsubishi imoto engenamabheki ngishuma dalona imoto engenamabheki unkulunkulu yazi awuyazi yamnandi ingoma. Oyo zwana na yo buzukufa. Oyo zwana na thi yo buzukufa. Oyo zwana na yo buzukufa. Oyo zwana na thi yo buzukufa. Umsebenzi khona. Umsebenzi khona la. Umsebenzi khona. Umsebenzi khona la. Ama mitsubishi, ama kepsuli. Ay no penteni. Awu imsebenzi khona. Yas young bam,
danda.
Yas young bam,
danda.
Awu danda we,
danda we.
Awu danda we,
danda we.
We matando nomtshelusha wobani. Iyo lekwesela uyibizisela. Oh hi, iyesaba kibela nalipas. Oh hi, iyesaba. Ekikwezeli bheke zansi yanyuka ikwezeli bheke phezulu. Phezulu. Yesu, Yesu, oyo zwana na yo buzuku. Oyo zwana na thi yo buzuku. Oyo zwana na yo buzuku. Oyo zwana na thi yo buzuku. Msebenzi khona. Msebenzi khona la. Msebenzi khona. Msebenzi khona la. Ama Mitsubishi, ama kepsuli. No penteni. Umsebenzi khona mina ngikhavela mina ngikhavela zonke ikwezeli sikwezela ngapha manje sengugile manje sengugile senginje 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 ngizokuphe 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 be 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 bengela ngendlela ongayiqondi. Paso pa, paso 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 pa paso pa se chagiwe. Paso pa se spinile. Paso pa se spinile. Uye heni, uye heni bo.
Uyayazi
vele,
uyayazi vele,
Yeah, yeah, seven. Even, even.
Yeah,
yeah, seven.
I boy.
We are seven.
Oh, lolo.
We are seven.
I
even, even. I have a little bit chest. I have a little instrument in G for boy. Sure, there.